It is alleged she was raped and then her body dragged and thrown in the nearby Napier grass plantation. We strongly condemn the heinous act, and we are calling upon the security agencies to ensure they beef up the security in this area.
Tuko na uoga sana kwa sababu mtoto wa msichana hata kwenda barabara tumesuka sana. Hatujui kama wataweza kwenda mchana bila mtu, lakini hii boma na hii area inakuanga very disciplined. Na sasa tumestuka sana kwa sababu ya wasichana wetu.
Alikuwa ameingia kwa college huko kwa the technical, na sasa tunaona vile alikuwa anaendelea. Pengine ilikuwa ni bahati kwa wazazi wake. So tunaona hiyo kitu ni baya, na tunaomba serikali itusaidie.